shankysupplier.com. Yani kama mapenzi nitakupa lipcha nao wendo switi switi dali yani ndizi banana yo au nikupe mane na chofos tufanane tufanane oh baby jiachie vimba ukiwa na mimi oh jiachie elinga ukiwa na mimi wakija wazushi wa mbea kukupa ambacho sina kikubwa kuwapotezea na unalingia jina baby wangu minapenda kinjoy baby wangu wewe minapenda kifulai kwanza shiki shiki dance tucheze dance kulia dance mushoto dance baby shiki shiki dance tucheze dance kulia dance mushoto dance mushoto dance maneno machungu 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 magumu asali ndo mie unaleta majungu 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 kwako baby wa bibie wanakata vitungu alafu anafosi wasiri wakikuuliza una beti mjini umedamshi kwambie ndo mie minapina unapocheza cheza cheza nemo pisu na yo nipa 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 jicho lako lago loli loli siyo silu meniweza shibu yako ya mdoli doli kwenye bedu nateneza kifuwa embe dodo na mguu wa bia yani kwa uzuli wako boy siishi kukusifia au nikupe mane na chofos tufanane tufanane oh baby jiachie vimba ukiwa na mimi oh jiachie elinga ukiwa na mimi wakija wazushi wa mbea kukupa ambacho sina kikubwa kuwapotezea na unalingia jina kwanza shiki shiki dance tucheze dance kulia dance mushoto dance baby shiki shiki dance tucheze dance kulia dance mushoto dance mushoto dance okay Hariko ni mimi hapa besti boy inaongea Atwele wipaka atwele wani Urambi wanuchura mpaka wibi Hala ni msela mpaka wabu Hala kwenye mashine ni kiwono mwanango mpanjene Aweka bosko Aguchi kuna kucha wala Habeni D Yabzubufu brandu yo Awemu bameleja Blandi kubwa mbisi Shankysupplier.com